Download it from ilovezedmusic.com.
Manje location in Kombe Hotel. Magneti Zulu benganayo ne shelter. Wo manje trip itingi umbrella. Tingi taxi besi hike ngikwela. Buka manje ngkhona nokwikebela. Isteering angisazi senya driver. Sengiphiliso kwamongameli. Ngiqeda kukhuluma noma efonini. Uthi phimbo lami la ukhiphe ofisi. We holiday. Oh, umculo wami uyasebenza. Umculo wami uyasebenza. Skhathe eside ukuze sifike la sikhona. Skhathe eside. Wathatha isikhathe eside. Skhathe eside ukuze sifike la sikhona.
ilovezedmusic.com.